machozi yangu yote namalizika, ndiye nitalala na nani? We unaenda ndiye paka ni mawazo, ndiye paka ni kuwaza waza. We unaenda, naenda kama ile njia ya kurenda, kama ni maisha ya kufata. We dada Rwelon, 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 think that's the way. Paka ni mawazo, apo naniacha.